Democratic Alliance must put on a shabbing in a deficit Tabaya Hore, or Safumane had its abilities of fishing in Sandy license and money betleme. It has a diputo as a molao. Maybe a mobona bofiti said it to Hobagas at Soho. But I hear an alor bank and my drama lily where officing in Abafita Moon of Mano who quit check up our snedit abilities. My emo ana ha amele. Democratic Alliance e batla hore ho ikamahangwe le dihora tsa tshebetso ho bone le ponaletso ha mathata a le teng a hlakiswe hantle. Ke re Democratic Alliance re tla tswela pele ho beha leihlo ofisi ena hore baahi ba dihlabeng le bohle ba sebedisang ofisi ena ba fumantshwe ditshebeletso tseo ba di hlokang tsa boemo bo hodimo ho tloha ha jwale ka 2026 ho ya pele.